Download music on Sorat.
Okay.
It's S-E-K again.
Baby, ni please do it. Yeah, it's the idea again now. Yeah, I start scared. My God, ine undi kufunza kaya poti nine mwane wako busa mabrani anga kuweka ene nono tomele nyasunga kuti wakana kaya mfiti zina nipo nyela nima kazi wa sekundo neyo kundikana mina kwape anga kwa iwo ili nyasi I never knew mafunzo nika nika mpagaliti usoko use mpagaliti mpagaliti.
Download music on Sorat.